ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye imana ikiganiro cy'uyu munsi kirabimburirwa n'inkuru mwumvise hano ku ijwi ry'Amerika y'umwana w'umuhungu watoraguwe mu mirambo mu mwaka w'1994 mu nkoto za Kinyambi hahoze ari muri komini ya Musambira niwe warokotse wenyine kwa se na nyina yarezwe n'abagiraneza bamutoraguye baramukuza akura atazi umuryango we nyuma y'imyaka 28 binyuze hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaru kaburaga abona umuryango we impundu ziravuga arishima
cyane ntabwo nabyumvisha ko ari njye wahari wabonye umuryango ariko ni byiza ni by'agaciro kugira aho ukomoka ni byiza imyaka yose nimaze nkagira aho nkomoka aho meze nk'aho afite aho mba nubwo umuntu ahegaho mu gihugu ariko umeze nk'aho utazwi urumva nishyu uburyo nahuye na ba masenge nababonye nahuye na abanku bose nababonye abenshi nagiye mbabona n'abandi benshi nari nabona kandi uko nabibonye banyishimiye kandi nanjye narabishimiye ni iby'agaciro cyane kugira umuryango kandi nshimira ijwi rya Amerika cyane kuko bakoze ubutabazi buvuye mu ndiba z'imitima yabo nta wundi sinzi ukuntu nabivuga nta kuntu rero yashakishije ariko ngeze ku ijwi rya Amerika nyuma y'amezi make cyane mbona birakoze Imana yahe umugisha.
Uwo ni Stanislas Kanyenzira amaze kubona umuryango avuga ibyishimo yari afite ku mutima. Jean Pierre Murigande ni mukuru we kwa se wabo ni nawe watubwiye bwa mbere kwa ari uwabo aratwibutsa amateka y'umuryango wa Kanyenzira izina yahawe kubera ko yatowe ku nzira akaba yarazwi ku kabyiniriro kanzinzi n'ibyishimo yabateye mu muryango.
Amateka y'umwana Yakuba Venuste yahunganye na mama we na mukuru we na barumuna be we yari uwa kabiri muri famiye mu nda ya se na nyina bageze mu nkoto bari kumwe n'umukozi ubarera bageze mu nkoto babavana mu modoka bari barimo bari bahungishijwe n'abantu twari duturanye niko byitwaga ariko barangije barabagambanira ku bantu b'ikivuye inyarwanda z'ikivuye ariko niyo kandi ko zitwa barabanza kuri nyina baratema abana bose bazwi hejuru umwe asigara mu mirambo ari muzima nibwo yaje kuvanwamo rero n'umuntu n'abapopu uburoga byo twabimenye byo muri ko yavanwemo n'abantu bamujyanye kuko yabisobanuriye ariko niko urugendo rwe rwagenze hanyuma rero nza kumva radiyo y'igihugu y'Amerika mu kiganiro gasaro kaburaga nkunda kugikurikira numva bavuga amazina ye yiswe n'abamuvanye mu mirambo ariko agerekaho akazina kanzinzi kuko ariko yitwa hanyuma mpita ntangira gukurikirana rero nibwo nababwiye ngo mufate duhuze muraduhuza mu by'ukuri dusanga ni we.
Dusubire inyuma gatoya, papa we yitwaga nde kubumva ijwi ry'Amerika watwibutsa uko papa we yitwaga?
Papa we yitwaga Musabane Inosa.
Musabane Inosa nawe yaguye aho mu nkoto za Kinyambi.
Oya mo we ya bamuteze nyine muri Bahoba muri 1993 yari yarapfuye imbere yaho gatoya ahubwo yari kumwe na nyina witwaga Mukarusanga bakundaga kwita Kayitesi na barumuna na mukuru we na murumuna we na mushuti ko bari bane.
Uwo muntu waje kubabwira ko yabonye uko byagenze bageze mu nkoto za Kinyambi yababwiye ko ari bande bamuvanye mu rugo uwo mubyeyi we Kayitesi.
Bava mu rugo bavanywe n'umugabo witwaga Kijanja witwa Kijanja yarafite ikintu kiboko kimeze nk'icyamugaye yashyiraga muri Kiyovu mbere ho gato ahavanywa n'itwa Fulgence w'umunyacyambu utwaye wari utuye hariya kuri Bahoba nawe bagenda bitwa ko babahungishije ariko bagezeyo babwira inyarwanda zari kuri bahire ko hari harimo umudoka harimo umugore w'umugabo witwa Musabane Nosa utumaje murira inkotanya amasasu kuri je ukijari niho tuvuga.
Hanyuma kuva iki gihe cyose gishize imyaka hafi 29 hari yandi makuru mwigeze mumenya ajyanye n'uyu mwana Nzinzi?
Abakuru twamenye twayamenye mu gihe cya gatatu kubera ko umukozi wabareraga bari mu modoka bahunganye babitse ko bahungishije we yaje kurokorwa n'undi muntu wari wicaye mu modoka amuza gusohoka ngo abakurikire kuko nawe baba baramwishe niyo watubwiye ko yasize uriya mwaka Nzinzi bataramutema we yari muzima ari mbuye ntabwo twigeze dukurikirana kuko ntabwo wari kumenya ngo urakurikirana umwana w'imyaka 4-3 mu mirambo mu nkoto utuye I Kigali ujye kureba uwo mwana n'imirambo barayishinzwe byari bigoye gukurikirana umwana ungana gutyo byari bigoye ko abamise ahubwo ni igitangaza nkako.
None umaze kumva ari hano ku Ijwi rya Amerika abantu bakakubwira bati twumvise umwana uvuga ko yitwa Nzinzi bamuhaye irindi zina mwita Stanislas Kanyenzira kubera ko bamutoye kunze no mpamvu bamuhaye iriya zina igihe wumvise aho mu mutima wawe wagira guti uyu mwana agombe kuba wacu na mbere yuko mpamagara tubwire wumva gumeze ute watekerezaga iki cyo gihe
mbo byabanje kunkora ku mutima mbanza kumbwira mutante wanjye umwe kugana n'undi data wacu ndababwira uko bimeze ndababwira ariko ngiye gukurikira kuko ubwo bushobozi nabwo kwitezeranye n'abanyamakuru bamwe uko ijwi rya Amerika ngiye gukurikirana numve ariko byose nkora ku mutima kuko muri njye numvaga abatarapfuye ngo bashire gusa kongera guhura numvaga ari ibintu bigoye ahubwo igitangaje na Fabrice ni ukuntu abamwishize n'abamwise Kanyenzira kandi n'ubundi yitwaga Safari.
Oh, ni ibintu byiza Imana ikora ibitangaza. Ariko hari no kuba ahantu atuye n'ahantu mutuye n'ahantu papa we yari atuye ntabwo hari umwanya munini atuye hafi aho mu Nyakabanda ibyo byo ubisobanura gute nabyo ni nk'ibitangaza
bo muri kigo twaganiriye n'inzira yaciyemo ni igitangaza koko kuko abamurega bamaze gupfa yaje gukora akazi ko mu rugo cy'imirongo ava cy'imirongo yaje no kumugabo ngo yiguriya n'imodoka yacuruza imigati ubaba munsi mu rusengero rwa Deteri umupasiteri wamuyoboraga nawe niwo muri famiye byabaye ibitangaza kuko ngo hari ni umucuranzi n'umuhanzi n'umudije mu rusengero ariko noneho gatoya aho atuye ubungubu ni muri 500 uvuye aho nyirarume akorera kuko akorera mu kigo iwacu ka Busunzu umwana nawe agatuye bahita kubishinzwe ni muri 500 uvuye aho ngaho njyewe ntuye mu wundi murenge ariko nanone byegeranye ku buryo kubwo iwanjye kugerayo nahagera n'amaguru minota itarenze 15 kuva aho atuye kugera iwabo mu rugo aho yari avuka ntane iyo uhagaze iwe ubureba mu rugo iyo uzi inzu uyitunga urutoki ukayibona urumva rero ni Imana yagiye akiyongeraho n'amaraso kwa amaraso arakurura cyane.
None maze kubahuza muganiriye ukumva umwise Nzinzi arakwikirije wowe muri wowe ni iki wumvise gihindutse ni iki uwo mwana Nzinzi Safari Stanislas Kanyenzira yakwibukije
kubera ni amateka akomeye cyane nkimara kubyumva numvise ntabwo ari ikiniga numvise ikintu kimfashe ngira ngo warabyumvaga nabuze uko nifata mbora nuko mbuze uko byari byananiye ariko urumva naho byambere igitangaza ndabyakira sigarana nyine amatsiko yo kumubona urumva icyari gisigaye kwari ukumubona kuko narabyakira byo papa we wundi muri makengo gucuramo makengo papa we uwo ari we
yego
yari umucuruzi ukomeye hano mu mujyi wa Kigali muri karitsiye Mateus yari afite yaramaze nk'imyaka irenga 20 afite magazine yari umufana wa Kiyovu ukomeye cyane wari noneho akagira ubu muntu budasanzwe ngira ngo niwe muntu ikibazo kimaze kumukubita niwe muntu washinguwe iwacu ashingurwa n'abantu bo ku isi yose ku buryo imodoka zari ziparitse ku gasata kugereje yari umuntu ukuzwe cyane yakundaga abantu yakundaga umuryango ku buryo kubona umwana we muri famiye byabaye igitangaza benshi banyise umusazi nawe wamana ahamagaraga arambwiraga ngo ariko ngo ibintu bisazi nibyo bishira umuntu ungana nawe uratinye kugasara ntabwo muri famiye bigeze babyakira ku buryo buri wese tujya kumwakira nawe ahamagaye data wacu mutoya amuhamagara nyirarume tugera turi batatu abo aribo barabyihorera niba tumaze kubonera aba tumaze kumubona tumaze gukonfirma ko ari we tubaherereza amafoto tubaherereza ibiganiro twaganiriye batangira kumuhamagara abonana n'uwo nyirasenge mu rukiko rw'ikirenga hari undi wo muri statistike nawe baravugana baraganira kuko twavuganye umunsi ambwira ko bamwakiriye ahantu mbega hari n'abandi bo mu cyaro bifuza kumubona niyo mpamvu twateguraga ko byibuze mu cyumweru gitaha twaba twagiye
agasaro kaburaga karabonetse agasaro
amezi atandatu Stanislas Kanyenzira abonye umuryango yagarutse ku ijwi rya Amerika za mpundu zamuvugiye igice kimwe cyahindutse induru abamureze ari uruhinja baramwibuka imanzi ba nyirasenge na ba nyina wabo bamusharaza urukundo ariko aravuga ko bamwe bamwakiriye bishimye bamubwiye ko batamuzi uwo Kanyenzira nakiriye ubu ni imfubyi itabaza
mbese nabonye umuryango ariko mu kubona baranyishimiye ariko nyuma yaho bamwe ntabwo banyishimiye banyikiye banyishimiye nyuma nabaje kumpinduka bavuga ko ntari uwabo abiteresi z'icyo ari cyo ariko abandi bo ari abamama bo baranyakiriye na n'ubusi wa none ubusi turacyari kumwe banyemera ko ndi uwabo ariko abandi bo bakabo ntabwo babyemera kereka masenge umwe niwe wenyine ubyemera abandi bose ntabwo babyemera bavuga ko ntari uwabo ntabwo babyazira abana bameze nkanjye babareshya gutyo
iyo bavuga ngo ntibabyara abana bareshya gutyo baba ari abana bareshya nanjye bareshya n'uruhe rwanda bavuga n'abameze bate
bambwira ko ngo batajya babyara abana bagufi bo babyara abana barebare ntabwo nta muntu wabo ugeze uba mugufi cyangwa areshya nanjye ariko ibyo babivuze nyuma kandi mbere bwo bagaragaza urukundo banyita ko banyishimiye ariko ubu ngubu nyine byaje babibi cyane kugeza ubwo baramvugisha nta mwivugisha muri bo ndetse kugeza n'ubwo mu minsi ishize ubu ngubu mvuye muri gereza
uvuye muri gereza ukeka ko hari ababigizemo uruhare cyangwa se ni impamvu zawe zatumye ujya muri gereza
nibo babigizemo uruhare kuko iyo dosiye uko nayikurikiranye n'abantu bagiye batuma bavuga ko ariyo n'iwacu ngize nta bandi ndi kuzira
ibyo unyemerere simbigemo simbyivangemo ibintu bya dosiye ziri mu bintu by'ubucamanza nzirekera ubucamanza njyewe ndeba uruhande rw'ubumuntu rwanyu ni rwo mbafashamo kugira ngo mbafashe kongera kwizera nongeye kukwakira Kanyenzira kubera ko wampamagaye umbwira uti mfite ikibazo abantu wampaye ntabwo banyakiriye ariko bari bambwiye yuko bazakwakira mu muryango ko bishimye ko bazaguha icyo ukeneye uretse yuko na papa wawe yari umugabo ariko iyo nshaka kukubaza abavuga ko batakuzi ni 94 wari waravutse wari umwana muto yuri gitambambuga abo baso wanyu ntabwo bakwibuka ntibakuzi uwo mwana wavutse wawe ntibamwibuka iyo bakurebye ayo matwi bakakureba urwo ruhanga basanga utari uwabo
kinyobera bwa mbere na mbere duhura barabyemeye baranabyemeza hashira nk'icyumweru mbere ubona ko babyemera ariko ba data wacu igihe cyarageze ndetse n'undi witwa marume igihe cyarageze baranyaga bavuga ko nyine ari uwabo
ariko masenge barabyemeza ndetse n'abashiki banjye kwa mama wacu n'umama wacu muhari bose barabyemeza ntari n'umukozi wo mu rugo wa watureraga oya twarahuye yarambwira ngo nihuye mwihuye nde arebe nimba ari njyewe nzikuramo abona aravuga ati ni wowe ndakuzi kuko narakureze ariko abo bandi bo ntabwo bashaka kumva ko nyine naba ndi uwabo sinzi ikibitera abo bantu mwamuje nabo sinzi mbona bafite umutima mubi sinzi impamvu ariko abo bandi babo mama barankunda ntabwo navuga ngo ubu baranyega ahubwo isaha ku isaha umunota ku munota bahangayikishijwe nanjye nibaza ahubwo bariya twahuye bwa mbere duhuye ku ijwi rya Amerika ukuntu nyuma byarangiye bamaze kwihakana
binashimishije yuko uvuze ko nyogosenge agufashe neza nawe yaje hano ku ijwi rya Amerika mbwira yuko ashimishijwe no kukwakira none iyo urebye usanga ikibazo kiri hehe hari ikibazo ki akenshi na kenshi arabaza hano bakambwira ibibazo bambwira bati harimo ibibazo by'umutungo by'iminani dushobora kuba nibyo tuzira nabyo simbyivangamo cyane hari ababishinzwe ariko se hari ikibazo cy'ibintu cyaba gihari hari ibintu papa wawe amazu yari afite ubucuruzi yakoraga hari ibintu yasize waba uzira hari mbwira
ibintu byo birahari ndetse birahari byinshi kandi gusa none byabuze gica ngo hatazajya imana musaba abantu feza akabura ikintu yafata kandi umusabano yari yarakoze ibintu rero ba data bacu wowe bifite kandi icyo kintu ugiye mvuga hanini ko ari cyo cyateye ibyo bintu bigatuma nanjye bane bavuga ko ntari uwabo nicyo kinani cyabiteye kuko abandi bose abo batabifite barankunda nta kibazo na kimwe tugirana n'uwo ari uwo masenge kuko wanjyane ntabwo nta wunyanga andi masenge ari n'iki ariko abo nabo impamvu mbona bahindutse ni uko ibyo byose bagiye batekereza kumva ko wenda nta hantu byaboneka kandi isi byo nagiye ndangamiye cyane nagiye ngiye ndangamiye umuryango ukaragaga ariko ntabwo banyakiri nk'uko njye nabashakaga
reka nkubaze kanyenzira papa wawe yatabarutse asize amazu hari aho yari atuye amazu ya papa wawe atuwemo nande
atuwemo n'uwo data wacu iri n'indi nyine bagurishije ariko ntago ahantu ibyangombwa kubera ko ntago babashije guhana mutatire niko navuga kubera ko nyine ntabwo umuryango wabyerejweho kugira ngo inzu yagurishe kuko hari umuzungu uyibamo uyu munsi wa none ayibamo mu buryo ayiguze ariko mu kuyigura kwe ntago byemejwe ko ari
iyo nzu iramagana he
iyi Nyamirambo
none se kanyenzira hari uburyo nigeze kubabwira bworoshye kandi bukoreshwa mu Rwanda bwo kugaragaza amasano abantu bafitanye ni uburyo butaziga butabeshya bureba ibyo umuntu atarebesha amaso butapima uburebure budapima ubugufi ni uburyo budapima indeshyo ni uburyo bwizewe nigeze kubabwira mbere y'uko muhura ko nimugira ikibazo zambwira nkabafasha kugira ngo ibyo bintu bishoboke kandi nzi neza yuko ibigo biraho ngaho ku Kakiru ka Kigali ntabwo mbona ikintu cyagombye kuzana inabi kandi hari uburyo bushobora kuvana ubwo rwikekwe mu nzira mbese witeguye kuba nawe wakwemera yuko ubwo buryo bukoreshwa kugira ngo hagaragare koko niba uri uwo muri uwo muryango koko
ubwo buryo bwarakoreshejwe bumaze gukoreshwa bugaragaza ko ndi uwabo kandi ntari uwabo mbese buri mu mayira abiri baravuga bati ugomba kuzazana n'uwo nyogosengera ariko tukamupimana nawe asengera aravuga ati ntabwo njye najya kwipimisha nzi neza kuri uwacu nta mpamvu yo kujya kwipimisha kereka nyine ndi kuguhakana njye singuhakana Ero baguakana, mtu baguakana. Esi vitu viva huko ubugo vitu ushwa guakana ngo. Nuwachu, suwa. So kikisimu, chukuri. Na ulelo harimuru shijo, katajuwa huko naru wapu. Wabijeni za kutu, kanda tariko wabijanzi.
Nunese, uko jumbi kana yuko, uletse ku taguhuru kundo waru keneye, ndakwibuka. Uza mu kiganiro gasaro kabura gwambiye ko nta kindi ushaka uretse urukundo ndibuka ibyishimo wari ufite ubonye umuryango nabubambira yuko bazagutetesha ko nta kintu uzabura muri urwo Rwanda rufite amategeko rugenderaho mbese haba hari gahunda waba ufite yuko wakwitabaza ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bukurenganure nk'umwana w'imfubyi wiciwe ababyeyi imbere no mu gihe cya genocide ababyeyi bazwi n'uwabishe
yego icyo fasha reka mbonye ubutabera akabari bwo mfasha iki kibazo kikarangira kandi nkabasha kwishima muri uru Rwanda kuko nimba ari ikintu kimbabaza cyambabaza icya mbere kuba ntaza umvuka ibyo narabimenye namaze kubimenya ikindi cya kabiri hakaba nibaza impamvu ku ruhande rwa ba mama kukibahunda ikagaragara cyane yuko ari rwo kuko akabungu umubukara kwa mama akabahunda bikagaragara abo ngabo bandi babiri basigaye ukaba ari banyihakana kemera ko ndumbabo ndetse n'abaturanyi bari barabakabyemera rero hakaza ibibazo nk'ibyo nibaza nimba koko u Rwanda rigendera ku mategeko bamfashe ikintu kibasha kurangira kuko ndabaza ibutaka mbabaye bitakira abanyarwanda kuko nimba hari ikintu kibabaza ukubaho zimbo ababyeyi barapfuye abasigaye ari basohanye bari kumuteranira nabigeze ahanga yo bakagufashije bishima ko babonye nibura umwana wabo bavuga ati nibura reka tumufashe nawe agire icyo ageraho cyase tumwiteho tumuhe urukundo rwa kibyeyi umunsi wa none akaba aribo bagaragara nk'aho badakeneye no kumbona badakeneye no kunyumva mbese ndi kuvuga mbabaye sinzi
ndabyumva
ukuntu bamfasha na perezida akabasha kumfasha nimba yabyumva kuko ni ibintu bimbabaje
Kanyenzira iyo ugejeje hejuru mu bushorishori ugatabaza umukuru w'igihugu aho ngaho ndahamurekera kandi ndahamya yuko azakumva akazagutabara uri umunyarwanda abanyarwanda benshi bamutabaje arabatabara kandi abatabara vuba aho ngaho rero ndahamurekeye ndumva ari naho ngusezereraho ngushimira ko wagize ubutwari bwo kugaruka mu kiganiro kugira ngo uvuge uko ikibazo kimeze ubwo ndakuvunyishirije ahasigaye Perezida wa Repubulika nk'uko umutabaje nibimugeraho azakurenganura nk'uko arenganura abandi bana b'u Rwanda ngaho rero ukomere ugira amahoro
yego murakoze cyane kandi ndashimira ubufasha mu munsi ku munsi
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga Janvier Uwineza ari mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu kagari ka Muhima umudugudu wa Gakinjiro ararangisha umuvandimwe we yabuze mu mwaka w'1994
ndarangisha umuvandimwe witwa Methode Robert ese akaba yitwa Ruvuruma nyina akaba yitwa Muhawe n'Imana Venantia mukuru we yitwa Ndowa Paul Museveni mushiki we akaba yitwa Gishikazi nyirasenge akaba yitwa Cecile sekuru nawe yitwa Bapfakurera se wabo yitwa Gapeli yigaga Rugenda Irukumberi yabaga icyahoze cyitwa Komine Sake yatandukaniye n'umuryango we ikibeho
uravuze ngo yatandukaniye n'umuryango we ikibeho yavuye Rukumberate agira ikibeho hate hari ryari
bari bahunze muri 1994 ubwo bari bagezewe n'umuryango we mu ikibeho ni muri Nyaruguru ibitero byarateye mu muryango mbega uratatana ariko we aragenda ukwe tumubura gutyo
none se nawe mwari kumwe icyo gihura mwibuka cyangwa se
ntago twari ku nibyo nabwiwe ni nk'umuryango we muri rusange ntago nje nari impari ahubwo icyatumye ndangisha nuko ari abasaza n'abakecuru ubwo buvugizi bo batashobora kubwikorera ndetse na no gukoresha rino koranabuhanga bo ntibabishobora uretse nje
yego
ni ku rwego nanjye nashatse gukora ubwo buvugizi nk'umuvandimwe
wagize neza none se metode agiye wenyine hari undi muvandimwe we cyangwa se undi muntu mu muryango we warokotse aho ngaho ikibe buvuga
barahari hari nk'uwitwa Ndowa Paul Museveni mukuru we na mushiki we witwa Gishikazi
none se icyo gihe metode yari afite imyaka ingahe muri 94
icyo gihe yari ari mu kigero cy'imyaka 7
nta wundi mwana waba wararokotse bari kumwe bahunganye birukankanye bahunga ayo masasu nta n'umwe wigeze ababwira aho yirukansagana
ntabwo twigeze tumenya andi makuru gusa amakuru yisumbuyeho twamenye ni umwaka washize nawe yatanze itangazo hano kuri kino kiganiro ariko ntabwo twigeze tugira amahirwe yo gufata contact ye ngo tumuhamagare yavuze yuko ngo yabanjije kuba muri Centrafrica
urambwira ko yavuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga
yego
none yavuga gute mu kiganiro Agasaro Kaburaga simumenye se kandi
ayo makuru twayabwiwe n'abaturanyi ubwo babyumvaga gutyo ngo bikanyuraho ariko nabwo tuyabona imitagihe tuyabona igihe cyararenze batubwira yuko ngo bumvise ko yabanjije kuba muri Centrafrica
ariko rero hari abantu benshi bakunda kubwira abandi ko babumviye mu kiganiro Agasaro Kaburaga umuntu wabo avugiramo hari abampamagara bakambwira ati umuntu wacu twamwumvise nkajya gushakisha akenshi abantu bose banyura mu kiganiro cyanjye bose mba mbazi ariko nkajya gushakisha nkagaruka nkababwira nti uwo muntu rwose ntabwo araza mu kiganiro si wowe wa mbere bibayeho hari benshi mboneyeho n'akanya ko kubakomeza no kubabwira yuko batabyumviye ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu akubwire ngo numvise ni byiza kumubaza isaha ukamubaza n'umunsi hanyuma ukambwira agira ngo nkubwire ko metode ntaramwakira mu kiganiro
nta kibazo nubwo ariko utamwakira waba utari wamwakira umuryango we turacyamutegereje kandi ubu buvugizi burakozwe niba kiriho rwose yazatuvugisha kandi umuryango we turacyariho
none se mubwira amakuru yanyu abo mu muryango asigaranye ni bande watondaguye abambere bafite icyo bapfana ariko se abari aho ngaho mu Rwanda bamukumbuye bamushaka ni bande
ise aramushaka bita Ruvuruma aracyariho namuhawe n'Imana na Venantia aracyariho rwose
yego
ndetse na Ndowa Paul Museveni nawe aracyariho umuryango we mbega wose hafi ya bose benshi baracyariho baracyatuye aho ngaho icyahoze ari komine Sake ubu ngubu ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi
yego none se Uwineza Janvier niba uyu muvandimwe wawe akumva hashize imyaka 28 mutandukanye yagusize uri umwana w'uruhinja w'imyaka 2 w'igitambambuga none niba kumva uretse kumuhumurije ukamubwira amakuru y'umuryango wowe kutwaje ijambo umuryango wose n'iki kindi ushaka kumubwira fata umunota umwe umubwire iki kuri ku mutima
birashoboka yuko yaba atakinyibuka cyangwa satananzi ariko icyo namubwira cyo ahari ariho hose ashobora kuba ari amahoro twizeye yuko akiriho mu gihe akiriho rero turarifuza kongera kumubona ari muzima kandi tuzamwakirana urugwiro kandi twese nk'umuryango turifuza kongera kumubona urukumbuzi rwo ni rwose ikindi narenzaho nuko mu Rwanda iwacu ni amahoro yaza aka yatugera hanyuze ku Gasaro ka Buraga nka kino kiganiro kuko bazamuha nimero zacu atugereho murakoze
Jean-Pierre urakoze nawe rero urakoze rwose kuba wizeye kino kiganiro Agasaro ka Buraga tuzagutumikira ndizera yuko umuvandimwe wawe yumvise buno ubutumwa ngaho ukomere ukomeze utegereje wizeye
murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha
Agasaro ka Buraga
undi twakira ni Julienne muja wa Maria atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo akagari ka Mumena umudugudu wa Kanyirazaninka ikaze mu kiganiro Agasaro ka Buraga
twabuze umwana wigaga mu mwaka wa kane primaire
mu muburira hehe bigenda gute yitwa nde
yitwa Uwamahoro Jean Aimé ariko akaba yarafite n'akandi kazi na bamuhimbaga Kagabo
yego mutandukanira he bigenda gute
ntagari njye twari turi kumwe yarari kumwe na mushiki we ariko umushiki we yagarutse nanga aza gupfa ariko yatubwiye yuko baburaniye muri Kongo
baburaniye hagana he
mana we nimba ngo kwa rahano biti warikari ni mu bice nk'ibyo ngibyo nimba ari warikari ndumva ari gucya yatubwiye nubwo hashize igihe
warikari habaho birashoboka kubera ko hari abanyarwanda bahabuze hari mu buhe mwaka
hari muri 1996
1996 se Jean Aimé yarafite imyaka ingahe
ubwo urumva 94 yarari mu wa kane yarari hagati y'imyaka nka 11 11 gucyo
none byagenze gute kugira ngo agende wenyine mwanyuza amahari mwatandukaniye he byagenze
gute yewe yaje atubwira yuko baburanye bafite ahantu bageze ngo bagatandukana barimo ngo guhunga
ariko se kugira ngo icyo nshaka kumva kugira ngo abana bagende bonyine n'ababyeyi ntibagende nicyo nshaka kumva kugira ngo bageze muri Kongo ariko bavuye i Rwanda
urumva yarari kumwe na mushikiwe ababyeyi bacu bari barapfuye mbere
yego
yajyanye na mushikiwe batandukanye aho ngo muri Kongo ngewe ntabwo rente kumwe nabo ubwo amakuru ngo nayo natwe yaduhaye bahungutse tumubajije tutse ko utagarukanye n'umwana tubwira ko umwana baburanye
none si wa mahoro nawe muvindimwe ni musaza wawe
iyi ni musaza wanjye
niwe wari muto kuri wawe birumvikana
iyi yari ego ni nk'umwana nk'uwa kanga ni nk'umwana nk'uwa gatanu
komera kuri ako nakubazaga ngira ngo numve ukuntu abana batandukanye n'ababyeyi babo ndagukomeza abirumvikana ko nta none ubwo rero ahunze ajyana na mushiki we wowe usigara mu Rwanda mushiki we aragarukagaruka atamuzanye ababwira ko batandukanye kuva icyo gihe 1996 nta makuru ya Jean Aimé mwongiye kumenya
nta gakuru ke tuzi pe
nta n'ahandi mwashakishirije ubundi bwo bwa mbere mushakishije
nibwo bwa mbere nuko numvise ikiganiro nkavuganira kananye ngerageze nshakishe wenda hari igihe yaboneka ntawamenye
muri 1994 mwari mutuye he
bari batuye mu Nyakabanda njye ntabwo nayo nturanye nabo bo bari batuye mu Nyakabanda
none se mu makuru wahawe nta muntu bari baturanye wakubwiye ko yababonye bahunga bakava i Kigali bakagenda kugira ngo abana batoya birumvikana cyari gihe cy'amage ariko kugira ngo abana bagende bonyine bagira iyo ngiyo ntiyabuze umuntu mukuru wabaciye iryera waguha makuru akubwira ati aba bana bagendanira ababonye nta muntu ugize na rimwe akubwira ko yababonye bagenda
umuntu nawe ugeze kumbwira ko yababonye nabwo ngo bahuriye muri Kongo ntabwo yigeze ansobanura ngo twahuriye hehe kandi nawo mu mama nawe yaje kugera warapfa ntabwo yapfiriye mu Rwanda ariko amakuru yangezeho ko yitabye Imana nta wundi muntu yigeze ama makuru pe usafite murumuna we nubwo yari akiri muto cyane
yego
ariko uwo murumuna we yaravuga ati nanjye sinibuka ahantu twari turi ukurumva we yagiye bagiye mu 94 yiga mu wa kane primaire uwo murumuna we yari gatoya we afite nk'imyaka 6 uyu ni umwana mukuru ni umusore nawe yari ni umuntu w'umugabo yarakuze
ajya kubaza amakuru ye mujya muganira muti muvandimwe ari hehe mukunda kumutekereza
yataye n'icyizere abavuga ati ubu ngubu ndatekereza ko atakinabaho
birumvikana ariko burya icyizere kiraturema icyizere kiraturema
kiraturema pe n'ubu hare kare sinzi umuntu twaganiye ndamusangiye namurangishije nta n'ikisubizo nigeze mbona sinzi umuntu twari turi kubiganira
none ndaguhamagaye
none ubwo ngiye birananunguye kandi kare nawo nzi kubivuga
urumva rero
umuntu wari waje hano mu rugo turi kubiganira nyina mbyira ukuntu ngo batoye umwana mitabaje natwe twabuze umwana ariko natwarangije gukuraho nyine ntabwo dutekereza ko uwo mwana kibaho
ngaho rero ndaguhamagaye kugira ngo Jaime w'amahoro umurangishe niba kumva niba ari wari kare ariko ntabwo umuntu aguma ahantu hamwe cyane cyane yari mu gihugu kitarike hari igihe agenda ashobora no kuba ari mu kindi gihugu aho yaba ari hose niba kiriho niba kumva mu kanya mu kiganiro agasaro kaburaga ni wa munota ntanga niki ushaka kumubwira kikuri ku mutima
icyo nshaka kumubwira nuko abaye atwumva twakongera kumubona pe buri munsi mbisaba n'Imana nimba kibaho akihumeka uwiteka azongera duhuze pe
yego
icyo kintu mora nsaba Imana nkavuga nimba kibaho kuko uwiteka n'ureba kure aho twebwe tutareba nimba kibaho azongera aduhuze tumubone
yego urakoze cyane kuba warategereje kino gihe kirekire cyose ariko nkaba guhamagariye umunsi wagukizera ko nzaguhamagara Julienne Mujawa Maria rero ndagushimiye cyane kubera icyo kizere n'urukundo ufitiye musaza wawe Jaime w'amahoro ndizera ko nawe niba kumva azatunyuraho kugira ngo tubahuze ngaho rero nkifurije amahoro y'Imana
namwe kandi murakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona maze rero Shaka gasaro kawe muzakabona wincikintegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe rero
turi mu mwaka w'1995 hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa cyenda mu cyahoze cyitwa Komini Ntongwe Ikinazi mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama hari umusirikare w'ingabo z'u Rwanda wahakoze igikorwa cy'indashyikirwa yitwa Nzamurambaho Karekezi Karekezi ashobora kuba ari se yayoborwaga na Suryetna Jimmy Kamugisha babanaga n'uwitwa Rugambwa na Murara n'undi witwaga Ndani bahavuye bajya mu by'Imana uyu Nzamurambaho yari muri batayo yayoborwaga na Kapitaine Ntare yabaye Gitaramari RP kimwe na Ndani uwo umuntu yagiriye neza yanyuze mu kiganiro agasaro kaburaga amushaka yitwuza kumutura ineza yamugiriye Nzamurambaho Karekezi
yahuri hose niba wumva ijwi rya Amerika tuzaguhuza n'uwo muntu ushaka kukwitura ineza wamugiriye niba hari uwa wumva iri tangazo nawe yatubwira kubera ineza yawe mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'1994 abana babiri babahungu umwe yarafite imyaka 11 undi afite imyaka 6 bavuye iwabo aho bari batuye muri komini ya Ntongwe bahunga bageze hagati ya Ruhango na Kabgayi umuto yananiwe kugenda umukuru akurikira abandi kugera Kabgayi abo bana bombi nibo bonyine barokotse iwabo umukuru Murengezi Wilson atuye mu karere ka Huye akagari ka Kiruhura umurenge wa Rusatira umudugudu wa Rubona arashaka kubona murumuna we atekereza ko ari mu Rwanda iki ni gice cya kabiri cy'inkuru ndende twacumbikiye umwana ageze ikabgayi yagiye gufunguza icyamuramira agasinzira imbehe mugeze ku munwa
yarangije ajya mu nzu yari ari kumwe n'imiryango ye anishaza nyine hanze y'umuryango kwishima anzanira ibiryo hari harimo za pate brunch ko ntari nbizi ibyo bya kawunga kirango no umuceri hariho n'ifi hariho n'ishirayi ubwo noneho ndavuga ati reka ndye umuceri noneho nkatseho mbonashe umuceri izi mukanga kubera no kumarigihe ntarya yani gamita ni ya monga ku isima ndashinjira bya biryo biteretse aho ngaho bana ho kumupadiri yaje gusohoka asanga nyine isane iteretse aho ahita ambwira ati rero tereka ngo aga karita uze nkujyane mu bandi itonto amaga karita bafatira za igikoma n'ibiryo ubwo nyine anjyana mu bandi muri sare hari harimo abantu bakuru n'abana tugeze muri sare narayemo rimwe gitondo nyine ubwo tasita zigeze tujya gufata nyine ubwo nyine mu gitondo twayanjyanye yo duhita tujya gufata igikoma aho tugiye gufata igikoma kaka kahita bahita bakanyiwe ariko urumva nyine barafataga ibiryo tugasangira namazemo iminsi ibiri munsi wa gatatu mwasangiza ese zihagera zihageze wa mupadiri arasohoka none amaze gusohoka ba bantu twabanaga muri icyo gihoti bambwire se wa mwana we wakurikira mupadiri wenda yazakurokora ubwo nanjye ngira gute basohotsemo gutyo agenda amukurikira urabona hari hari agakiyosike ka kokakora njya nkibagerwa wa mupadiri ahise agenda n'iyo miryango ye babanaga amaho ahita bicara aho kuri ako gakiyosike n'amamatera noneho nyine arambona ambona inyuma nyine nanjye mbakurikiye arambwira ati se wa mwana we uri murage ndamubwira ati bambwiye ngo ngire gute ngo mukurikire ngo wenda hari ikintu wazamarira ubwo nyine padiri arambwiye ati rero wa mwana we ati nta hantu mfite ho kujya nanjye banza kuba mpafite mba nkujyanye ubwo nanjye nyine nagumye nicara aho ngaho ariko amasasu ari menshi ubwo noneho kwa mupadiri sinzi n'igihe yagendeye gusa bwaje nyine kujya gute bwaje kunyiriraho
kuki utasubiye mu kigo ahari abandi aho inkotanyi zari ziri
ntabwo gusubirayo ntabwo byari gukunda kuko umuhanda hari harimo interahamwe n'amasasu ari kuvuga ntabwo nari kubendera kubona ukuntu ninjira ubwo nyine nafashe umuntu navuze ati reka ngume hano ntegereze ikizaba nyine narataye aho ngaho nzamuka mu gisare ko noneho ngeze mu gisare cyari ruguru ubu ngubu hasigaye hari inzu ya beka niyo iyingiyi isigaye ikorera n'ubundi harimo n'abandi bantu nanjye ndyama nyine aho ngaho mu gisare ariko umunsi wakurikiye bukeye mu gitondo hahise haza abasirikare bo kwa Habyarimana baje bahita bafata n'umukecuru umwe bahita babwira interahamwe zari ziri aho umusirikare aravuga ati uyu mwana n'umukecuru uzagire gute uzajya ubandebera umusirikare wo kwa Habyarimana sinari muzi nyine interahamwe zaraturebye ariko byageze nyine amasaha nimugoroba wa mukecuru agira gute abarwaye bya bindi byo kitwa cyecuru zane hamwe zizo zira zafata tuzamukana mu isoko tujya gushaka ifu y'igikoma ngo ngo bamutekere igikoma turayizana tumutekere igikoma chingwa ariko bwace ahita yitaba Imana. Amaze kwitaba Imana isaretse n'umuka nyine abantu umwe nyine bahita bajya gutarosoka bajya hanze bazajya bariho barara. Umunsi wakurikiye inkoto zahise zihagera. Zihageze abantu barirukana. Irukanze ndabaga rero njye nabona irukana. Umane cyane aho ngaho. Inkoto zihita zigera gutya zahise tujyana mu isoko bamfatira inkweto ndambara imyenda noneho duhita tujya gutegeka dukomezanya ariko abari bari ku rugamba bo barakomeje n'abari bari inyuma nibo bahise bajya gute nibo badufashe bari nk'abantu bagera nko muri 18-20 tujya gute dusubirana inyuma naho tumaze gusubirana inyuma ndavuga tungu wenda kuko dusubiye inyuma tugiye gukomeza umuhanda nzabona nk'urumuna wanjye ariko byagenze ahubwo twahise dutangira kunyura inzira z'amashyamba naho n'uwo muhanda ntabwo twakomeje tuza kugera ahantu bita ku Mugina turakomeza nyine turagenda tunyura aho bita za Gakoo turagenda tujya ahantu bita Irireme Irireme turagenda tujya mu kigo cy'amashuri niho twabaye kugeza igihugu cyose kigize gute gifashwe ariko ubwo kuri uko tugenda akaba ari umuhungu bita Ntawiha yamfashe ukuboko wabona ahantu bita za Musambira yambwira ati wa mwana we ngwino tujyane komezanye anjye ababyeyi banjye na murumuna wanjye ahantu bari ariko ngwino tugire gute ngwino tugendane nyine turagenda kugwiza kugera nanjye kugenda biranga bafata igare bakanshyira ku igare bagenda bancunga ubwo nyine twaragiriye tujya Irima igihugu cyose kimaze gufatwa ariko uwo muhungu kubw'amahirwe yagize gute yahise ahura na nyina na se na wa murumuna we ubwo nyine turajyana tubana za Irima Irima nyine igihugu kimaze gufatwa tugira gute batwohereje amabisi adutwara tunyura mu mujyi wa Kigali duhita tujya kuba hehe duhita tujya kuba nyine Musambira iwabo nyine w'uwo muryango ko tumaze kuhaba barambwiye ati si wa mwana we kugeza ahantu aha amenye iwanyu ndavuga ati nahamenye ubwo Ntawiha yaje kumfata turagenda n'abantu benshi bari bataragaruka turagenda turagenda tugera hehe akagenda nyine ageze ahantu akambwira ati aha ngaho urahaje uvuga ati ndahaje baragiye tugera ku isambu basanga nyine wa mukecuru twari duturanye nawe batubwira ngo bashiki banyu bageze gute ngo baraje ngo baraje ngo ariko ntabwo bageze gute ntibamanutse bagera ubwo nyine wa mukecuru barambonye bagira ubwoba ngo abanze kugira ubwoba abo bantu witwa Ntawiha nyine arabaza ati si uyu mwana muramuzi ati wabone iki bahita bamwereka ati wabona aho ngaho naho nyine amazu barayashenye ese tugira gute twese twongera twisubiriza Musambira
hagati aho se ko intambara yarangiye usubiye intungu iwanyu wagiye Irima uzi kuri umanuke hepfo ugahura na mushiki wawe na n'ubu nta makuru wari wamenya mushiki wawe nta kanunu kaho yaraherereye
abo bashiki banje bo namenye amakuru ko bapfuye
naho se murumuna wawe
murumuna wanjye nawe ubwo genocide nyine irangiye ibintu bisubiye mu buryo na urumva nasubiye nyine aho ngaho aho mvuka aho mageze ngaye mubyara wanjye uhari hakaba hari undi mubyara wanjye nawe waga i Kigali wabaga kwa Masenge aramwohereje aravuga ati uzagende ure ko kwa Gasirabo nta muntu warokotse usanga hari umwana waba wararokotse uzahita ugera gute ahita umuzana ubwo nyine nahise nsubireyo uwo mubyara wanjye arambujije kongera kujya gute tusubire i Musambira ko hashize naraharaye umunsi wakurikiye uwo mubyanjye twa Kanyenzi ataje aramfata tujya i Kigali niho nyine nahise ngira gute ngenda nkomereza ubuzima ndandiga mu ishuri ndayiga ubwo ariko n'amahirwe make uwo muhasenge nawe yaje kwitaba Imana muri 97 ubwo nyine rumanye narakomeje ndiga nsanze kurangiza na kaminuza nshaka akazi ariko ubwo hagati aho nasubiye najyaga nyine njya gutura aho ku isambu aje gushaka amakuru ko hari umusore twari duturanye bamwitura andi mazina ye ntabwo nyazi akaba ari mwene Budara akaba bari baturiye munsi y'isango yacu ubwo noneho uwo nguwo yaje kujya mu gisirikare noneho yagiye mu gisirikare aza guhura na murumuna n'uwo murumuna wanjye ako murumuna wanjye ari mutoya ntabwo we yari mu musirikare akugurira yagize gute amubonye umusaza umwe yamufashe amwikoreje umusambi amwitwariye agira gute atamwambura umwambuye amuhereza iki amuhereza fande wabo nyine bakome barakomeza fande wabo agira gute amuhereza umugore we wa fande bamwitaga gatambira noneho amuhereza umugore we bitaga Katarina ngo yavuraga abasirikare yari umuganga ubwo ayo makuru niyo nabonye noneho naje kujya no mu rwego rushinzwe sinzwe nyine iperereza mu gisirikare ndakubaza ndavuga se babicariye yitwaga kitu ubonanye n'umumajoro sinibuka amazina ye bo ndamubwira rero ikirinzanya n'ibi n'ibi hari murumuna wanjye yagenze gutya gutya ahantu ku mugina nyine arambwira ati rero tibisonyetse ati njye nta kintu nagufasha uzakomeza ubote nyine yambwiye nandi n'izindi nkuru zitari ngombwa ko mvugira ahantu muri iki kiganiro ambwira ati rero ati nta kundi nyine uzakomeze ushakishe ubwo nakomeje gushakisha barambwira bati ngo uwo gatambira yaje kuza gukorera nyine hano za Butare babyitaga Butare kera ubwo nyine ndabaza ariko birangira ntagize gute nabonye kontakiti ze nyine birangira muzi icyatumye mbahamagana avugaga ati kuko mwebwe ijwi ryanyu rigera ku isi yose turumva nimba wenda bose hari bakiriho abanyamakuru bagera gute baye babyibuka babyumvishije kandi bamfasha nkaba nakongera nkamubona ndumva ntabwo nteranwe ntizamwishe yaguye mu maboko meza y'impatanyi kitonda nimbaraje kujijijira wenda nk'indi ndwara wenda cyangwa ikindi kintu ariko mfite icyizere ko ashobora kuba akiriho abari rero iyo mpamvu abana bandikiye mbasaba ko namfasha mukaba mwamfasha gushakisha
nagira ngo nkubaze niba murumuna wawe yenda ashobora kuba ataragushatse kubera ko azi ko nta muntu nta muryango asigaranye ashobora kuba ataribukaga aho yakomokaga we wari mukuru washoboraga kuhibuka we ashobora kuba atarahibutse akaba yarakizwe mu kigo cy'impfubyi se cyangwa se n'uwo mudamu Gatarina yaramureza akamukuza cyangwa se n'uwo Gatambira yaramureza akamukuza niba kiriho akaba kumva magingo aya niki ushaka kumubwira mu magambo make
ushaka kumubwira nuko yaza tugahuza tugahura tukongera tugine tugakora umuryango nanjye ubu nyine narabiraye mfite umwana umwe w'umukobwa yaza tugafata aramutse akiriho yambwira ahantu ari iyo hantu ndi uruva ngo nyine nahababwiye noneho tukaba twagira gute tukaba twabonana tukubaka umuryango nyine
Murengezi ndagushimye cyane kuba wizera ijwi ry'Amerika ko waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeze utegereze wizeye ngaho gira amahoro
gira amahoro namwe mura
inkuru ndende ya Murengezi na murumuna we ni hano irangiriye
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kimpege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mariamu Mukarugomwa atuye mu karere ka Ruhango murenge wa Ntungwe akagari ka Gako umudugudu wa Nyabyugi ararangisha umwuzukuru we wavangwe muri Kungu afite imyaka 4 abamuciryera bwa nyuma bavuga ko uwo mwana yari mu Ruhengeri mwaka w'ibihumbi bibiri
ndarangije twishime Jeannette ndi nyirakuru ndi nyina wabo wase
uri nyina wabo wase ise aracyariho
ye aracyariho ariko ntari mu Rwanda
ntabwo ari mu Rwanda azi neza yuko urimo ushakisha umwana we
ye arabizi
mwarabiganiriye
ye yatubwiye niba tubwiye nyine uburyo yagiye n'amazina ye
yabahaye uburenganzira bwo kurangisha uwo mwana none se uwo mwana yavuye mu Rwanda ajya he ryari
we yavukiye muri Kongo bari barahunze
yavukiye muri Kongo
ye bari barahunze
ubwo hari mu mwaka wa ryari avuka
nyine no kuvuga ngo ise na nyina bahuriye muri Kongo niho bashakanye
niho bashakaniye babyara umwana bamusiga muri Kongo se byagenze gute nsobanurira
mu gihe ntabwo yamusize abasirikare ngo nibo bamujyanye mu 2000
abasirikare bahe bamujyanye
umva sinzi niba nabo u Rwanda ari kugira ibyo sahari kuko bari bavuze ko yaje ari mu Ruhengeri kujya gushakisha turahe ubwo rero yitwa Mugenzi Diyeri
yego
noneho mama we nini yagire Mugeni
yego
yee
none se uyu mwana uyu mwuzukuru wawe bakubwiye aho ashobora kuba ari magingo ya
nyine niba bigeze gutungura kera ko ari mu Ruhengeri tuza gushakisha aho ngaho turamubura bamujyanye afite imyaka ine turakumva turashakisha turamubura ntako dutangize rwose umwana wari ufite imyaka ine mu 2000 urumva ubu ni mukuru cyane
wigeze ujya kuri SOS i Kigali mubyeyi
oya ntabwo mazi aho ndi ni kuri kuri wari uri niho nagiye
komera shaka utuzi banze umwe dukomeze
ni ukuri ubwo nyine njye nasiragiye aho Kigali nasiragiye i Kigali cyane ndashakisha mu buryo bukomeye ubu ndamubura ndatuza barongera batubwira ngo ari muri Kigeme tongera turashakisha turaheza
ntiwumva Kigeme aho ngaho
arongera rimwe batubwira ngo aribuka n'ibintu byinshi bakomeje gutubwira
ni bande babibabwiraga mubyeyi
ubwo ni nyine ni nkuru nk'umuntu akavuga ngo wa mwana mwabuze ngo ari arana aho tugasumayo tugaheba gutyo
bababwiraga se umufite cyangwa kwa bagaru kubaha amakuru gusa adafite ahashingiye
nabonye ari nk'imubabura batubwiraga ariko buri uko ntabwo bari bahazi ni inkuru ziko abantu bagiye inkuru kandi iyo umuntu yahuye n'ikibazo uzi ko anagira n'abashungerezi buryo
yego hanyuma se uwo muhungu berenye na wabo akaba ari nawe se watuyishime akaba ari muri Zambia wambwiye ko yaguhaye uburenganzira bwo kumufasha gushakisha umwana we hari amakuru yaba yaragusangije hari amakuru yaba afite yaho umwana we yaba aherereye cyangwa se nawe aravuga ati dushyire hamwe dushakishe nanjye ntacyo nzi
yamubuze ntabwo aza aherereye hariho ntabwo aza aherereye niwe waduhaye imyirondoro ye
yego
yatwohereza imyirondoro ye ngo dukomeze dushakishe niwe wayiduhaye igihe bamujyanye nuko bamujyanye afite imyaka ine atubwira ko ari abasirikare ngo mu Rwanda ubwo bamuzanye ubwo rero nyine nanga kwicara ndavuga ngo reka ndebe ko Imana yadufasha
nagira ngo byumvikane neza abasirikare uvuga b'u Rwanda bazanye uwo mwana bamuvana muri Congo bamuzanye i Rwanda niko bimeze
niko yatubwiye niko umwirondo bumeze
ibyo ni byiza rero hari abana benshi igisirikare cy'u Rwanda cyavanye muri Congo kibazana mu Rwanda kibashyikiriza ibigo by'impfubyi birera abana b'impfubyi birera abana badafite ababyeyi byari hirya no hino mu gihugu haba ku Gisenyi haba i Butare naho cyari gihari naho ku Kijuba kubyera cyari gihari nakubwiye na SOS Kigali aho hose hari ibigo bitandukanye byagiye byakira abo bana badafite kivurira badafite ababyeyi niba hari uwumva muri kano kanya ijwi rya Amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga menye ko hari umwana w'umukobwa dushakisha ariko nagira ngo mfashe nta kuntu wamumenya kubera ko yavukiye muri Congo ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 3 4 6 nongere inyisubiremo ni 001 2 0 7 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.